Mwagala tulie miwogo mwepo. Mwagala tulie miwogo mwepo.
Bangala bawe mwemitiwa tufunda mebuli kade feba nafuye batugaye olubali olufimbo bangala obulwe kwa chokola basanyuka ngosunga olibide dwe bawamule olubela kama gesi tubamanya bangala tuwe tubamanyi tubamanyi abangala tulemelewe tubamanyi tubamanyi tebangala bakolera wamu basoma bya paukanya divide and rule akalimu bakatugomamu bobasigalemu bakozesa divide and rule wasinga kubetagira tebatya kyokka mumasanyu bajja bamana gwe twakusabira ne bajja iwoebimisa ne bakuwa ne bakubulira abali bakulemesa abali bakuloga bonna olu ne besoma nga bwe bakumanyi bwe bakujja ne mu kyalo bagala baweemu ebitibwa tufuname buli kadde fe banafuye batugaye olubali olufimbo bagala obumwe kwa chokola basanyuka ngosunga olemererwe bawabule olubera gamagesi tubamanya bagala tugwe tubamanyi tubamanyi abagala tulemererwe tubamanyi tubamanyi tebagala bakolera wamu basoma bya paukanya divide and rule akalimu bakatugomamu
Mwagala tulie miwogo mwemulie mpombo na ye muswadde Mwagala tubaba siru mwemubaba gesi era muswadde
Bela feya sanyuka munonga funa Bela feya poyi tozimba mutima Echikuja muyala poyi kwenye kila kola Ne mama ya chingamba komu kutonga mkula Pinde nyesi bitumalira mwelele Tetwa jana kandungu sitwa jewele
Tokiriza ama wina ye Chichu ya galakabi Bate guli musanyofu Oya galasembi Oswade sija Laba jendi
Baka laba wepwe vitiwa Tufuna mebulikade Feba nafuye batugaye Olubali olufimbo Baka lobu mwekwa chokola Basa nyukango sunga Bawabule olubera kama gesi
tubamanya bagala tugwe tubamanyi
tubamanyi
abagala tulemererwe tubamanyi
tubamanyi
tebagala bakolera wamu basoma bya paukanya divide and rule akalimu bakatugomamu bobasigalemu bakozesa divide